Igitabo abahanuzi n'abami igice cya 43. Uwitegerezaga utaraboneshwaga ijisho. Ahagana ku iherezo ry'ubuzima bwa Daniyeli, hari impinduka zikomeye zari ziri kuba mu gihugu we na bagenzi be b'Abaheburayo bari barajyanywemo ari abanyagano bakamarayo imyaka isaga 60. Nebukadinezari wateraga amahanga ubwoba yari yarapfuye, Ezekiyeli igice cya 28 7, kandi Babuloni inyamibwa y'isi yose, Yeremiya igice cya 51 41 yari yaragiye inyura mu miyoborere mibi y'abamusimbuye, bityo ingaruka iba guhanguka kwayo kwagendaga kubaho buhoro buhoro kandi nta kiguhagarika. Binyuze ku bupfapfa n'intege nke bya Belushazari, umwuzukuru wa Nebukadinezari, Babuloni yarangwaga n'ubwibone yagombaga guhanguka bidatinze. Kubera kwemererwa gukora inshingano z'ubwami akiri umusore, Belushazari yirasa ububasha bwe kandi ashyirira umutima hejuru kurwanya Imana yo mu ijuru. Yari yaragize amahirwe menshi yo kumenya ubushake bw'Imana no gusobanukirwa inshingano afite yo kuyubaha. Yari yaramenye uko sekuru yigeze gucibwa mu bantu kubw'iteka ry'Imana, kandi yari azi neza uko Nebukadinezari yahindutse n'uburyo yakomorewe mu buryo bw'igitangaza. Ariko Belushazari yemereye gukunda ibinezeza no kwikuza, maze bihanagura ibyigisho atari akwiriye kwibagirwa. Yapfushije ubusa amahirwe yari yarahawe mu buryo bw'agahozo, kandi yirengagiza gukoresha uburyo yari afite bwo kurushaho kumenya ukuri mu buryo bwuzuye. Ibyo Nebukadinezari yari yaragezeho ku iherezo ry'umubabano no gucishwa bugufi bitavugwa, Belushazari yarabyirengagije, arabihinyura. Ntibyatinze maze habaho impinduka. Babuloni yagoswe na Kuro, mwishywa wa Dariyusi w'Umumedi, kandi akaba ari nawe wayoboraga ingabo zishyize hamwe z'Abamedi n'Abaperesi. Ariko Belushazari wasayishaga yumvise atekanye, maze ahugira mu gusayisha no kuvuyarara ari mu gihome cyasaga n'ikitamenwa, kandi cyari gifite inkuta nini cyane n'inzugi zazo z'icyuma, kandi cyari gikikijwe n'uruzi Efurati. Icyo gihome kandi cyari mu bubiko bw'ibiribwa byinshi. Mu bwibone bwe no kwishyira hejuru ari aho atekanye yumva nta kibi yikanga, Belushazari ararika abatware be bakuru 1,000 ngo baze mu birori abatunganiriza ibyo kurya n'ibyo kunywa. Muri ibyo birori umwami nawe anywera vini imbere yabo batware 1,000. Ibirangaza byose bizanwa n'ubukungu n'ububasha byongereye ibyo birori ubwiza. Mu bashyitsi batumiwe mu munsi mukuru w'ibwami harimo abagore b'uburanga n'ibirangaza byabo. Abagabo b'abahanga kandi bize bari bahari. Ibikomangoma n'abatware banyweye inzoga nk'abanywa amazi, maze inzoga ibagezaho ibahindura nk'abasazi. Ubwenge bwa Belushazari bwari bwataye umurongo binyuze mu gusinda gukojeje isoni, kandi noneho ibyifuzo bibi no kurarikira nibyo byategekaga, bityo umwami ubwe afata iya mbere mu gusayisha gukabije. Ubwo ibirori byakomezaga, Belushazari yategetse ko bamuzanira ibintu by'izahabu n'ifeza Nebukadinezari yari yaranyeze mu rusengero rw'i Yerusalemu, kugira ngo umwami n'abatware be n'abagore be b'inshorekeze babinyweshe. Umwami yashatse kwerekana ko nta kintu na kimwe kera cyane kuri we ku buryo atagikozaho intoki ze. Bamuzanira ibyo bintu by'izahabu, maze umwami n'abatware be n'abagore be b'inshorekeze barabinywesha, banywa vino, bahimbaza ibigirwamana by'izahabu n'iby'ifeza n'iby'imiringa n'iby'ibyuma n'iby'ibiti n'iby'amabuye. Belushazari ntiyatekereje ko hariho umuhamya wo mu ijuru witegereza iyo mihango yo gusenga ibigirwamana. Ntiyatekereje ko uwitegererezaga mu ijuru utarabonwaga yitegerezaga ibyo birori byo gusuzuguza Imana, kandi akumva ibitwenge byuzuyemo gusuzugura ibyera, ndetse akaba yararebaga uko gusenga ibigirwamana. Nyamara mu kanya gato umushyitsi utatumiwe yaje kwigaragaza. Ubwo ibyishimo byuzuye urusaku no kuvuyarara no kubyina byari birimbanije, haje ikiganza kitari icy'umuntu maze cyandika ku nkuta z'ingoro y'umwami inyuguti zashashagiranaga nk'umuriro. Nubwo ayo magambo atamenywe n'imbaga y'abantu bari aho, yavugaga iby'akaga kagiye kuba ku mwami wari wataye ubwenge ndetse no kubatumirwa be. Ubwo abagabo n'abagore bitegerezaga cya kiganza cyandika buhoro buhoro inyuguti z'amayobera, bafashwe n'ubwoba butavugwa, maze bya bitwenge byuzuyemo ubwirasi bihita bicecekeshwa. Nk'uko bimera herekanwa uruhererekane rw'ibintu, imbere yabo haciye ibikorwa byaranze imibereho yabo mibi. Babaye nk'abahagaze imbere y'urukiko rw'Imana ihoraho nyir'ububasha bari barasuzuguye. Ahari hashize umwanya muto harangwa n'ibitwenge n'amagambo yo gusuzugura Imana, noneho hari abantu bafite mu maso hijimye ndetse baboroga kubera ubwoba. Igihe Imana iteye abantu kugira ubwoba, ntabwo bashobora guhisha uburemere bw'ubwoba bafite. Belushazari niwe warushije abandi gutahwa n'ubwoba, niwe wari ukuriye abandi mu kubarwaho uko kwigomeka ku Mana kwari kwageze ku rwego rwo hejuru cyane muri iryo joro mu bwami bwa Babuloni. Ubwo bari bari imbere y'uwabitegerezaga bataboneshaga amaso kandi wari uhagarariye Uwiteka bari barasuzuguriye ububasha ndetse bagatuka izina rye, umwami yagushijwe ikinya n'ubwoba, umutima we warakangutse, ingingo z'amatako ye zicika intege kandi amavi ye arakomangana. Belushazari yari yarikujije arwanya Imana yo mu ijuru kandi yari yariringiye imbaraga ze ubwe, ntiyatekereza ko ari uwahangara kumubwira ati kuki wakoze ibyo. Ariko noneho yabonye ko agomba gutanga ibisobanuro ku byo yaragijwe nk'igisonga, kandi ko kubera amahirwe yapfushije ubusa n'inyifato ye y'agasuzuguro adashobora gutanga urwitwazo na ruke. Umwami yagerageje gusoma za nyuguti zarabagiranaga nk'umuriro, ariko biba iby'ubusa. Nyamara hari ibanga atashoboraga gusobanukirwa ndetse n'imbaraga atashoboraga kumva cyangwa ngo avuguruze. Mu bwihebe yahindukiriye abanyabwenge bo mu bwami bwe kugira ngo bamufashe. Kuboroga kwe kwageze mu matwi y'abari bateraniye aho, maze ahamagaza abapfumu n'abakarudaya n'abacunnyi kugira ngo baze basome iyo nyandiko. Yarabasezeraniye ati, uri busome iyi nyandiko wese akansobanurira impamvu yayo azambikwa umwenda w'umuhengeri n'umukufi w'izahabu mu ijosi, kandi azaba umutware wa gatatu mu bwami. Ariko kwa kwitabaza abajyanama yiringiraga ndetse n'ingororano zikomeye yabasezeraniye byabaye iby'ubusa. Ubwenge bwo mu ijuru ntibushobora kugurwa cyangwa kugurishwa. Nuko abanyabwenge bananirwa gusoma ya nyandiko cyangwa kumenyesha umwami uko isobanurwa. Ntibashoboraga rwose gusoma iyo nyandiko y'amayobera ngo barushe abanyabwenge bo mu gisekuru cyabanje bananiwe gusobanura inzozi za Nebukadinezari. Umugabekazi yibutse Daniyeli wari waramenyesheje umwami Nebukadinezari inzozi z'igishushanyo kinini kandi akamubwira n'ubusobanuro bwazo mu myaka 50 mbere y'icyo gihe. Umugabekazi yaravuze ati, nyagasani nyaguhoraho, ibyo utekereza bye kuguhagarika umutima ngo mu maso hawe hahinduke ukundi, kuko mu gihugu cyawe harimo umugabo urimo umwuka w'Imana zera, ndetse ku ngoma ya so yabonekwagamo n'umucyo wo kwitegereza n'ubwenge buhanye n'ubwenge bw'Imana. Kandi so umwami Nebukadinezari yamugize umutware w'abakonikoni n'abapfumu n'abakarudaya n'abacunnyi, kuko muri uwo mugabo Daniyeli umwami yahimbye Beluteshazari habonetsemo umwuka mwiza no kwitegereza, yashoboraga gusobanura inzozi no guhishura ibihishwe no guhangura ibyananiranye. Nuko nibahamagare Daniyeli azasobanura impamvu yabyo. Nuko bazana Daniyeli imbere y'umwami. Umwami Belushazari yagerageje kwihagararaho maze abwira umuhanuzi Daniyeli ati, ni wowe Daniyeli wo mu banyagano b'Abayuda umwami data yakuye i Buyuda? Numvise bakuvuga ko umwuka w'Imana ari muri wowe, kandi ko umucyo no kwitegereza n'ubwenge bwiza bikubonekaho. Ubu ngubu banzaniye abanyabwenge n'abapfumu kugira ngo bansomere inyandiko bansobanurire impamvu yayo, ariko ntibashoboye kubisobanura. Ariko numvise ko ushobora gusobanura amagambo no guhangura ibyananiranye. Nuko rero niba ushobora kunsomera iyi nyandiko ukansobanurira impamvu yayo, uzambikwa umwenda w'umuhengeri n'umukufi w'izahabu mu ijosi, kandi uzaba umutware wa gatatu mu bwami. Ari imbere y'iyo mbaga yari yatashywe n'ubwoba. Daniyeli adakoreshejwe n'ibyo umwami yaramusezeraniye, yahagararanye ishema n'isheja by'umugaragu w'Imana isumba byose. Ntiyahagaritswe no kuvuga amagambo yo gushyeshya, ahubwo yahagurukijwe no gusobanura ubutumwa bw'amakuba. Yaravuze ati, impano zawe uzigumanire kandi ingororano zawe uzihunde. Ariko ndasomera umwami iyi nyandiko musobanurira impamvu yayo. Umuhanuzi Daniyeli yabanje kwibutsa Belushaza ibyo yari azi neza, ariko bitari byaramwigishije amasomo yo kwicisha bugufi yagombye kuba yaramukijije. Daniyeli yavuze iby'icyaha cya Nebukadinezari no kugwa kwe, kandi amubwira iby'uko Uwiteka yamugiriye. Ubutware n'icyubahiro yamuhaye, urubanza Imana yamuciriye kubera ubwibone bwe, ndetse n'uko nyuma yaho yaje kuzirikana ububasha n'imbabazi by'Imana ya Isirayeli. Ibyo birangije Daniyeli yavuze ashize amanga kandi ashimangira, maze acyaha Belushazari kubwo gukiranirwa kwe gukomeye. Yagaragarije umwami icyaha cye, amwereka ibyigisho yagombye kuba yarize nyamara ntabe yarabyize. Belushazari ntiyari yarasomye neza ibyabaye kuri sekuru, kandi ntiyumviye n'umuburo w'ibyabaye byari bifite ubusobanuro bukomeye kuri we. Yari yarahawe amahirwe yo kumenya no kubaha Imana nyakuri, ariko ntiyari yarayitayeho, bityo yari agiye gusarura ingaruka zo kwigomeka kwe. Umuhanuzi Daniyeli yaravuze ati, ariko wowe umwana we Belushazari ntiwicishije bugufi mu mutima wawe nubwo wamenye ibyo byose, ahubwo wishyize hejuru ugomera Uwiteka Imana nyirijuru. Bakuzanira ibintu byo mu nzu yayo kugira ngo wowe n'abatware bawe n'abagore bawe n'inshoreke zawe mubinyweshe vino, maze uhimbaze ibigirwamana by'ifeza n'iby'izahabu n'iby'imiringa n'iby'ibyuma n'iby'ibiti n'iby'amabuye bitareba, ntibyumve, ntibyitegereze. Ariko Imana ifite umwuka wawe mu kuboko kwayo, nyiri ukumenya imigendere yawe yose, nturakayishimisha. Nicyo gitumye itegeka ko icyo kiganza cyiza ikacyandikisha iyi nyandiko. Umuhanuzi Daniyeli yahindukiriye bwa butumwa bwari bwoherejwe n'ijuru bwari ku rukuta, maze arasoma ati, mene mene tekeri ufarisini. Cya kiganza cyari cyanditse izo nyuguti nticyari kikiboneka, ariko aya magambo uko ari ane yari akirabagirana umucyo uteye ubwoba kandi noneho abantu bateze amatwi bari guhumeka insigane mu gihe umuhanuzi wari ugeze mu zabukuru yavugaga ati, kandi bisobanurwa bityo, mene bisobanura ngo Imana ibaze imyaka umaze ku ngoma iyishyiraho iherezo. Tekeri bisobanurwa ngo wapimwe mu gipimo ugaragara kudashyitse. Kandi Peresi bisobanurwa ngo ubwami bwawe buragabwe buhawe Abamedi n'Abaperesi. Muri iryo joro riheruka ry'ubupfapfa, Belushazari n'abatware be bari bujuje igikombe cyo gukiranirwa kwabo ndetse no gukiranirwa k'ubwami bw'Abakarudaya. Ukuboko kw'Imana kwari kutagikumiriye akaga kari kegereje. Imana ikoresheje inzira nyinshi yari yarashishikariye kubigisha kubaha amategeko yayo. Imana yavuze kuri abo bantu rubanza rwabo rwari rwamaze kugera mu ijuru iti, twashatse gukiza i Babuloni ariko ntibyashobotse. Nimuhareke kandi umuntu wese asubire mu gihugu cy'iwabo. Yeremiya igice cya 51 umurongo wa 9. Bitewe no kwinangira kudasanzwe k'umutima w'umuntu, amaherezo Imana yabonye ko ari ngombwa guca urubanza rudasubirwaho. Belushazari yagombaga kuva ku ngoma kandi ubwami bwe bugahabwa abandi. Ubwo umuhanuzi Daniyeli yahagarikaga kuvuga, umwami yategetse ko agororerwa ibyo yamusezeraniye, kandi mu rwego rwo gusohoza ibyo bambika Daniyeli umwenda w'umuhengeri n'umukufi w'izahabu mu ijosi, kandi ko bavuga baranguruye ko azaba umutware wa gatatu mu bwami. Mu myaka isaga 100 mbere y'icyo gihe, Imana yari yaravuze bitaraba ko ijoro ry'ibyishimo umwami n'abajyanama be bari kuzarushanwa gusuzugura Imana. Iryo joro ryari guhindurwamo igihe cy'ubwoba no kurimbuka mu buryo butunguranye. Noneho ibintu bikomeye byaje mu buryo bwihuse bikurikirana rwose, nk'uko byari byaravuzwe mu byanditswe mu buhanuzi mu myaka myinshi mbere y'ivuka ry'abantu bakomeye babigaragayemo. Ubwo bari bakiri muri icyo cyumba cy'ibirori, umwami akikijwe n'abo iherezo ryabo ryari ryamaze gushyirwaho ikimenyetso, intumwa yaraje mubwira ko umurwa we wafashwe impande zose n'abanzi yari yaribwiye ko azatsinda amayeri yabo. Yabwiwe kandi ko ibyambo byakinzwe kandi ingabo zaho zahiye ubwoba. Yeremiya igice cya 51 umurongo wa 31 n'uwa 32. Ndetse n'igihe umwami n'ibisonga bye banyweshaga ibikoresho byera by'Uwiteka kandi basingiza ibigirwamana byabo by'ifeza n'izahabu, Abamedi n'Abaperesi bari bamaze kuyobya uruzi rwa Ufurate, bityo bagendagendaga hagati muri uwo murwa utarurinzwe. Ingabo za Kuro noneho zari zihagaze munsi y'inkuta z'ingoro y'umwami, kandi umurwa wose wari wuzuye ingabo z'umwanzi zawuzimagije nk'inzige. Yeremiya igice cya 51:14, kandi urusaku rwo kunesha kwazo rwumvikaniraga hejuru y'imiborogo y'abari bahoze mu birori byo kuvuyarara. Muri iryo joro Belushazari umwami w'Abakarudaya yarishwe, maze umwami w'umunyamahanga yicara ku ntebe ye ya cyami. Abahanuzi b'Abaheburayo bari baravuze beruye ibyerekeye uburyo Babuloni yari kuzahanguka. Mu iyerekwa Imana yari yarabahishuriye ibizaba mu gihe kizaza. Bari baravuze bati, yewe Isheshaki ko hanyazwe, harafashwe kandi ariho hari inyamibwa y'isi yose. Yemwe i Babuloni ko hahindutse amatongo mu yandi mahanga. Yemwe inyundo y'isi yose ko yacitse igatana. I Babuloni yahindutse amatongo mu yandi mahanga. Isi itigiswa n'urusaku rwo kunyagwa kw'i Babuloni, kandi gutaka kumvikana mu mahanga. I Babuloni haguye hatunguwe hararimburwa, kuko umurimbuzi ageze i Babuloni, kandi intwari zaho zirafashwe n'imiheto yabo iravunaguritse, kuko Uwiteka ari Imana yitura n'ukuri zitura. Kandi nzasindisha ibikomangoma byaho n'abanyabwenge baho, abategeka baho n'ibisonga byaho n'intwari zaho, nabo bazasinzira ubudakanguka. Byavuzwe n'umwami, izina rye n'Uwiteka Nyiringabo. Naguteze umutego none uguyemo, yewe Babuloni, kandi ntiwabimenye, wabonetsweho kurwanya Uwiteka maze urafatwa. Uwiteka yakinguye ububiko bwe bw'intwaro, avanamo intwaro z'uburakari bwe, kuko umwami Uwiteka Nyiringabo afite umurimo wo gukora mu gihugu cy'Abakarudaya. Uku niko Uwiteka Nyiringabo avuga ati, aba Isirayeli n'Abayuda barenganirijwe hamwe, kandi abajyanywe ari imbohe barabakomeza, banga kubarekura ngo bagende. Umucunguzi wabo arakomeye, Uwiteka Nyiringabo ni ryo zina rye. Azababuranira rwose kugira ngo aruhure isi, kandi atere impagarara abatuye i Babuloni. Yeremiya igice cya 51 umurongo wa 41, igice cya 50 umurongo wa 23 n'uwa 46, igice cya 51 umurongo wa 8, uwa 56 n'uwa 57, n'igice cya 50 umurongo wa 24, uwa 25, uwa 33 n'uwa 34. Na Yeremiya igice cya 50 umurongo wa 24, uwa 25, uwa 33 n'uwa 34. Uko niko inkike ngari z'i Babuloni zasenywe rwose, n'amarembo yaho maremare agatwikwa. Uko niko Uwiteka Nyiringabo yamazeho ubwibone bw'abibone n'agasuzuguro k'abanyagitinyiro akabacisha bugufi. Uko niko i Babuloni ariho cyubahiro cy'amahanga y'abami, ariho bwiza bw'ubwibone bw'Abakarudaya hahindutse nka Sodomo na Gomora, hakaba ahantu havumwe burundu. Ijambo ry'Imana rye ryaravuze riti, ntiyazongera guturwa kandi ntiyazongera kubahwa uko ingoma yimye. Abarabu ntibazahashinga amahema kandi n'abungeri ntibazahabyagiza imikumbi yabo. Ahubwo inyamaswa z'inkazi zo mu butayu nizo zizahaba, amazu yabo azababwamo n'ibikoko bitera ubwoba, imbuni zizahaba, n'ihene z'ibikomo zizahateganira. Amasega azakankamira mu mazu yabo y'inyumba, n'imbwebwe zizamukera mu mazu y'abami babo bashimwa. Nzahahindura igihugu cy'ibinyogote n'ibidendezi by'amazi, nzahakubuza umweyo urimbura, ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga. Yeremiya igice cya 51 umurongo wa 58 na Yesaya igice cya 13 umurongo wa 11 wa 19 kugeza kwa 22 n'igice cya 14 umurongo wa 23. Nkuko byagendekeye umwami wayo wa mbere, umwami wa nyuma wa Babuloni yaciriwe iteka n'uwitegerezaga ari mu ijuru. Iryo teka ryaravugaga riti, yewe mwami, ni wowe ubwirwa, ubwami bwawe bukuwemo. Daniyeli igice cya 4 umurongo wa 28. Manuka wicare mu mukungugu wa mwari w'i Babuloni we, wa mukobwa w'Abakaludaya we, icara hasi ukuwe ku ntebe y'ubwami, kuko utazongera kuvugwaho kudamaraye kandi kumenyereye kugubwa neza. Ubwambure bwawe buzatwikururwa, niko ko isoni zawe zizagaragara. Wa mukobwa w'Abakaludaya we, icara uceceke ujye mu mwijima, kuko utazongera kwitwa mugabekazi w'abami. Narakariye ubwoko bwanjye, nsuzugura gakondo yanjye, ndabakugabiza, ntiwabababarira na hato. Uravuga uti, nzaba umugabekazi iteka ryose, ibyo ntiwabyitayeho kandi ntiwibuka iherezo ryabyo. Nuko rero umva ibi, yewe uwihaye kwinezeza ukicara udabagira, ukibwira mu mutima uti, nijye uriho nta wundi, sinzaba umupfakazi kandi sinzapfusha abana. Ariko ibyo gupfusha abana no gupfakara byombi bizakugeraho umunsi umwe bigutunguye. Uburozi bwawe nubwo ari bwinshi bute, n'ibikagiro byawe nubwo ari byinshi cyane, bizakugeraho byimazeyo, kuko wiringiye ubugome bwawe ukavuga uti, nta wundeba. Ubwenge bwawe n'ubuhanga bwawe nibyo bikuyobeje, uribwira uti, nijye uriho nta wundi. Nicyo kizatuma ibyago bikugeraho, ntumenye irasukiro ryabyo. Ishyano rizakugwira, ntuzashobora kuryikuraho, kandi kurimbuka utari wamenya kuzagutungura. Nuko komeza ibikagiro byawe n'uburozi bwawe uko bingana, ibyo wahirimbaniye uhereye mu buto bwawe, ahari aho bizagira icyo bikuvura, hari bizatuma unesha. Imana zawe nyinshi zirakuruhije, abaraguza ijuru n'abaraguza inyenyeri, n'abahanura ukwezi kubonetse bakavuga ibizaba, nibahaguruke bagukize ibizakuzaho. Dore bazamera nk'ibishingwe umuriro batwike, nibazikize imbaraga z'ibirimi byawo. Uwo muriro ntuzaba amakara yo kotwa cyangwa icyotero cyo kwicarwa iruhande. Uko niko ibyo wahirimbaniye bizakubera, abaguranaga nawe uhereye mu buto bwawe bazigendera umuntu wese yigirahe, nta uzabo hari wo kugukiza. Yesaya igice cya 47 umurongo wa 1 kugeza kwa 15. Ishyanga ryose ryageze ku rwego rwaho ryagira icyo rikora, ryemerewe kuba mu mwanya waryo ku isi kugira ngo rihamye kandi rigaragaze niba rizasohoza imigambi y'uryitegereza ari we Uwera. Ubuhanuzi bwagaragaje kwaduka no gutera imbere k'ubwami bukomeye bwabaye ku isi, aribwo Babuloni, Abamedi n'Abaperesi, Ubugiriki na Roma. Haba kuri ubu bwami ndetse no ku mahanga yaranzwe n'imbaraga nke, usanga amateka yaragiye yisubiramo. Buri bwami cyangwa ishyanga bwigeze kugira igihe cyo kugeragezwa, buri bwami bwaratsinzwe, ikuzo ryabwo ryarayoyotse kandi imbaraga zabwo zarashize. Nubwo amahanga yanze amahame y'Imana kandi muri uko kuyanga akizanira kurimbuka, nyamara umugambi w'Imana ugenga byose wagaragaye ukora mu bihe byose. Ibi ni byo umuhanuzi Ezekiyeli mu iyerekwa ritangaje yagize igihe yari mu bunyage mu gihugu cy'Abakaludaya, ubwo yari imbere y'ibyo yitegerezaga bimutangaje, yeretswe ibimenyetso byahishuraga ububasha butegeka byose bwagombaga gukuraho abami bo ku isi. Ubwo yari ku nkengero z'uruzi Kebari, Ezekiyeli yabonye umuyaga w'ishuheri wasaga n'uturutse mu majyaruguru, igicu cya rukokoma gishibagura umuriro gikikijwe n'umucyo w'itangaza, kandi hagati y'uwo muriro haturukaga ibara nk'iry'umuringa ukubye. Ibizima bine byagenderaga mu nziga nyinshi zari zisobekeranye, kandi hejuru y'ikirere cyari hejuru y'imitwe yabyo hari igisa n'intebe y'ubwami isa n'ibuye rya safiro, kandi hejuru y'iyo ntebe y'ubwami hariho igisa n'umuntu. Nuko munsi y'amababa y'abakerubi haboneka igisa n'ikiganza cy'umuntu. Ezekiyeli igice cya 1 umurongo wa 4 n'uwa 26 n'igice cya 10 umurongo wa 8. Mu buryo izo nziga zari zisondetswe, zari zisobekeranye biruhije cyane, ku buryo ukizibona zasaga naho zitari kuri gahunda. Nyamara nubwo byari bimeze bityo, zagendaga kuri gahunda itunganye. Ibizima byo mu ijuru byari bifashwe kandi biyobowe n'ukuboko kwari munsi y'amababa y'umukerubi, nibyo byateraga izo nziga kwikaragaza ikagenda. kandi hejuru yabyo hejuru y'intebe y'ubwami yo mwibuye rya safiro hari hicaye Imana ihoraho ndetse hakikije intebe y'ubwami hari umukororombya ari wo kimenyetso cy'imbabazi z'Imana nkuko rwa rusobekerane rw'inziga rwari ruyobowe n'ukuboko kwari munsi y'amababa y'umukerubi niko iby'abantu banyuramo usanga bibakomereye byose biri munsi y'ububasha bw'Imana hagati mu ntambara no kuvurungana kw'amahanga yicaye hejuru y'abakerubi iracyagenga ibibera kuri iyi si amateka y'ibyabaye ku mahanga agira icyo atubwira muri iki gihe Imana yahaye umuntu wese n'ishyanga ryose umwanya mu mugambi wayo ukomeye muri iki gihe abantu ndetse n'amahanga bageragezwa n'umugozi ugera imfuruka uri mu kiganza cy'Imana itibeshye kubwo guhitamo kwabo abantu bose bagenda bashyira umwanzuro ku iherezo ryabo kandi Imana igenga bose kubwo gusohoza imigambi yayo ubuhanuzi ndiho ukomeye yatanze mu ijambo rye bugenda buhuriza amapfundo ku mugozi w'uruhererekane rw'ibibaho uhereye mu gihe cyashize mu bihe biziri herezo kugeza mu bihe bidashira mu gihe kizaza butubwiraho tugeze uyu munsi mu rukurikirane rw'ibihe ndetse n'ibyo twakwitega bizabaho mu gihe kigiye kuza kugeza uyu munsi iby'ubuhanuzi bwavuze byose ko bizaba byanditswe ku mpapuro z'amateka kandi dushobora kumenya tudashidikanya ko ibitari byaba nabyo bizasohora byose nk'uko bigomba gukurikirana muri iki gihe ibimenyetso by'ibihe bigaragaza ko duhagaze ku itangiriro ry'ibintu bikomeye muri iyi si yacu ibintu byose biri kwivumbagatanya ubuhanuzi umukiza yahanuye bwerekeye ibintu bizabanziriza kugaruka kwe burasohorera imbere yacu tureba muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara ishyanga rizatera irindi shyanga n'ubwami buzatera ubundi bwami hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe Matayo igice cya 24 umurongo wa 6 n'uwa 7 igihe turimo ni igihe cy'ibintu biteye ubwoba kubariho bose abami n'abatware aribo bari mu myanya ikomeye kandi y'ubuyobozi abagabo n'abagore batekereza bo mu nzego zose abo bose bahanze amaso yabo kubiri kuba ahadukikije bitegereza imibanire iri hagati y'ibihugu bitegereza uburakare bugenda bufata ikintu cyose kiri ku isi kandi basobanukirwa ko hari ikintu gikomeye kandi kidasubirwaho kigiye kubaho babona ku isi igiye kugera mu kaga gakomeye cyane Bibiliya yonyine ni itanga ishusho itunganye y'ibyo bintu muri iyo niho hahishurirwa ibintu bikomeye biheruka bizaba mu mateka y'isi yacu kandi ibyo bintu byamaze gutangira kohereza igicucu cyabyo ndetse urusaku rwo kwegereza kwabyo rutera isi gutigita kandi imitima y'abantu ihagarikwa n'ubwoba dore Uwiteka arahindura isi umwirare arayiraza arayubika atatanya abaturage bayo kuko bishe amategeko bagahindura ibyategetswe bakica isezerano ridakuka nicyo cyatumye umuvumo utsemba isi n'abayibamo bagatsindwa n'urubanza nicyo gitumye abaturage b'isi batwikwa agasigara bake Yesaya igice cya 24 umurongo wa 1 kugeza ku wa 6 tubonye ishyano kuko umunsi w'Uwiteka ugeze hafi uzaza ari uwo kurimbura kuvuye kwishobora byose imbuto zumiye mu mayogi ibigega birimo ubusa ibigonyi byarasenyutse kuko imyaka yumye yemwe nimwumve uko amatungo aboroga amashyo y'inka yananiwe kuko yabuze ubwatsi imikumbi y'intama yanyukiwe uruzabibu rwumye kandi umutini warabye umukomamanga n'imikindo nayo n'ibiti by'amapera ndetse n'ibiti byose byo mu mirima byumye kandi umunezero ushira mu bantu Yoweli igice cya 1 umurongo wa 15 kugeza kwa 18 ye baba we mfite umubabaro mu gisenge cy'umutima umutima wanjye urandihagura naniwe kwiyumanganya kuko wumvise ijwi ry'impanda n'induru z'intambara mu mutima wanjye kurimbuka guhamagara ukundi kuko igihugu cyose kinyazwe amahema yanjye arasahurwa atunguwe n'inyegamo zanjye zitamururwaho muri ako kanya Yeremiya igice cya 4 umurongo wa 19 n'uwa 20 ayi uwo munsi urakomeye nta wundi umeze nkawo ni igihe cy'umubabaro wa Yakobo ariko azakirokokamo Yeremiya igice cya 30 umurongo wa 7
kuko ari wowe buhungiro bwanjye Uwiteka
wagize isumba byose ubuturo nuko nta kibi kizakuzaho kandi nta cyago kizegera ihema ryawe Zaburi ya 91 umurongo wa 9 n'uwa 10 ubabare ugire ibise byo kubyara mukobwa w'i Siyoni we nk'umugore urikunda Uwiteka azagukiza kuvane mu maboko y'ababisha bawe uba amahanga menshi ateraniye kugutera aravuga ati i Siyoni nihangizwe amaso yacu arebe ibi bituhifuriza ariko ntibazi iby'Uwiteka atekereza kandi ntibumva n'imigambi ye yuko azabateraniriza hamwe nk'imiba irunze ku mbuga Mika igice cya 4 umurongo wa 10 kugeza kuwa 12 nabwo Imana izatererana itorero ryayo mu isaha y'akaga gakomeye rizaba ririmo yasezeranye kuzarirokora yaravuze iti dore ngiye kugarura abo mu mahema ya Yakobo mbakure mu buretwa kandi nzagerera imbabazi ubuturo bwe nawo umurwa uzubakwa ku birundo byaho amazu yabo yasenyukiye kandi nyumba izubakwa nk'uko yari isanzwe Yeremiya igice cya 30 umurongo wa 18
icyo gihe umugambi w'Imana uzasohora, amahame y'ingoma yayo azubahwa n'abari munsi y'izuba bose.